život este vaipayo.
Westside music
blog.
Ka uma fokira ndi gang gangsta.
Yeah.
And say
good music.
Bumi.
Prices from the PTA. Slimos en cala sen kabomba. Hansala tazalishea. Slimos en cala sen kabomba. Ansala tazalishea. Slimos
Waseni mini pala ukiramane aiba wao zira changa muka fotone. Akuna yaka kulatia au sinapene. Nivata kuomba ingevene ya kazi. Noyanga ni mote aka nipanga mashozi. Keni katinga matisi nivafana. Fonswa lela maiki valilela banana. Na ipushinga inge musalifa leba. Famu sevezi kona foni feleza matempa. Kina wakuwa potela aneva pepa. Kono laka tenu makembo wakala matapa. Wavundu muka mulifuka ngengu jize. Nipanele tuami kutoka ofera ni chise. Simo seni keni voni na mipanga bize. Fomu tise za likani ni featuring a twisty. Kaoma swagi fama vesi utwa fomu nati. Kuni featuring a konju una nikashi. Jamaican dance onoti za mikakashi. Haso hadi nika player fatuko. Kaoma fokira ndi gang kona lebo. Wautua wena.
Silimo sen kala sen kabomba. Ansala tazalishea. Silimo se.
Kaoma swagi ridazi.
Ansala tazama bifima.
Bumi. We go hard on this one.
Ansala tazama bifima.
No this with the Kembos. Silimo seni kariga kuata devu. No this ni makembo ni chilling any high level. Abuka minginyaki mutu ya kataza. Mbali foku wela matie na wako na kulaza. Foku izi ande na uvata kutoka taza. Kwa waya, hansala tachiveleshi. Hanyo blanki nani mutu ya ziva kilashi. Tole silimo se silimo exe. Kutiza chiveleshi ukatisa kuliluku lexe. Ala, hakuna zeka ntusa za madisina. Better wake hadi kuli nifuma nzeni sina. Hani John Cena wama panchi kono na nsinga. We go hard on this one. Hot mix it, booming. High voltage, Sancho. Mbela soldiers, I see.
Ansala tazama bifima.
Kaoma swagiri jazz. Ansali.
Ansala tazama bifima.
Iso boy with Dido. Silimose mkikuwea kwa joko. Wale mapu kama ziwa basinande woko. Silimose nikawelekela fafemu. This year my music will never be the same. Kusa mipuma nikakanka olamoni mwale. Apu kama wavuzinga utwale usiale. Anisana na koyama bifutwale ni vanana. Kunilatele la kilifu leo kafumana. Kinitio akikuli na kupuma. Nitia mulimu seni vatafaki kutuma. Silimose nikasuta kuwaba hulu. If possible nikayofuta ni mwaka vulu. John, anisei for kuchualo.
Ansala
takuwa pala. Sakijana kuhona.
Silimo sen kala sen kabomba. Ansala tazalishea. Silimo se. Ansala tazama bifnima. Ansala tazama bifnima. Ansala tazama bifnima.
Kaoma fokira ndi gang gangsta. Wani KZ Patepo. Wani Givo C5 Trap King Hasela Mr. Mirimo Anko Kendola hey. Yami wona na mkosha Lava Boy J-Rax One Mugo.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Wow, random sound.